bava mugira mukanule munye bajja okuziwereba mmula mbalaba mutemya musolobeza nnyini mwekanye nkula ebimyule byerusa agajja bakongoka mugira mushatala abami basese empale bazitimba essimu abantu kwe mwepankira abatukiza ddaakiri agenda okukuyita ddadi abaalina kyakwagaza mwekaliisa n'empale muziwagike enkoba abo kwe mweragira baatunyagadde empale ezaabwe zibanifula ezigirako enzigiza gaso agyepimamu yaginnyuka kuba yeggula n'eggala mu butaboola sayisi zibuzabuza nkula mbubeerula figa kumbe migongo nkanga mukyabayita abaakuno nnyo bagenda okubasala ensawo mukenenuka endusu gasaalirwa nnyini bino si byamanyo wenu bali tebakyawena mugira mutangaala o lesoni mujjafuna tuyiya bayiya obulwa bwokyambaza bankuula dde waya banyambala za kizolo kati bw'omuva maasa kusooka butiityolaba ate bwakuba amabega ogendoleze ne kannika yali bw'asinga awo oba oyo yawanjuku ono wa ddobolo kyampogola n'ekisuse leero n'atambula ng'enjogera egamba ne bwonneetegereza kiki ky'ononkola basabula bumini simmwe mutayize munye ke kali kutanda ne weeringizi sooli tunyumiza embaga fe kati twanjala bibu ne binnyo baabyabula kuno tekukyali kukuula kiyite kitundula biso imwe mugakanule munaalaba kyenalabyeko n'akameme kankuba gwate ekiteleseka n'amatukulu no tegaawone nsaasira bulenzi butooku kino kyetwalabye bwowulisanga kimaanya mirevu baataamye okuddira obumalirivu okubutega ku kkubo n'obusawo bw'ebbeyi n'ennyonyi bazirinnya ssebo era ababeera bakakafuumu buli bye boogera bakyukanya n'amannya nga bakyanga ennimi okwatirwa ennaku nga beeyita bashedwa mawiiwa nekkirinja bafuŋŋana fara oye yabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo eyabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo abasajja bafugisa ebibumba by'enkoko bazibayitira embuto muzivuddemu bazireeta zirinnya nnyini beekyawakati oli okulaga bebi oddanga ne mu nsonda ne weekebera oba wankizo ekigendererwa ky'abantu bano kikyabuze bwate olaba n'enkoko emaamira magi n'egaalula neekuza abaana awo abasukka n'ekkumi iterina nabbeere n'empanga tezigiyambye naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osula omwana omwati gwana kikoli mu kibenga kyanjawulo mufenga muleekaana bafenga bawuzuuma bafenga bawunyera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeko abantu abo baatukolerera ddaana ebyo bishuga mami ebikulukulu bijja babuza ebyokola kikufunvubirako kikwetalako tekinnyuka naye owange okyagaza mazima bitera okuba n'empisa biba byapowa kiba kyatomera dde empagi wakati mukanzunzu awo kwe kutuuza enniya baba baabizinza enkata ezaawaggongolo anti teryanguwa kitalo ddi olulikoonako n'olibuuza nti byoneetikka ebyo byo bye wafunye Mubi wete chimo ni mazo kubinywera pia Wanga wazene silifi umweisa sista u Bala kuseka chenoso yoku jija kuzi Hakulesa vyulikira ya kulage chokora Kovuka bukanga kusibira mchupa Mubukira mchupa kuluoda kukenga feri Sima nyoba mubera mfuna Mubera tonzi gahuza tukiza vitu alabi Lero tuliku yole keru noruna bala Sinuwezi ba mashini tuwazi sita makumota Ebi anajevi anjobo vine sana kuwa bambuga Nobu tono obu eterira nobu watu uwetima Hata naita ita mtera kutenda vya siti Ebi anavyo mcharu viku temeri Ngendo kukuveke nkonde nendo Salevi ya induke mungu wa sopa Dijolu dududu nuku mkonde nendo Lwena atamburanga mbenga shikule kule
Mabambu takonku nyobu kate Mabambu za kusichabi sobora Akafaya ntumchana beka Ulu nsigari ngata charoza Mbambu kuranga visoma mbitabu Bananga matu ako kiosha bibi fumura
Lekamba vulire tuliku kasandali kubana abafumbo benyini toshaya ulana wabure Ne waba wapetevyo vikoma wakabona bampa kasaji nditomuleka uwi kinata kikwambaza Ulira wasu wizanda uso webari
Mbuhum, mino munya nyali rangasu mironye Mno munange, bozirinda malikuna runguto Ya kubera teri Hero cha kumfuna feri Ulire denzi kweri anukura
Kweri wewenda kuna Kucho kuna shima nyante anze
Mofayochi Mbade woli Nange wendi Fendi wetu li
Mugenda mwera mwiliza makiro Nasula wali akananga ya garukali Mwenga muja mwiliti dogoli ya bachave Musajia watu njini mwraba sambe nsiko Mpempe tuwa vizi vichabuse Narunda usikazara vula rulieri rukomba bia Evi singo bako zenso, evi zirangiru wanombusu Kurugavera mabiru, evi echiita muruje vye mpehu Navala vanga nyeyo, nga tutaize ndeku Oli yeta miriza kuyafayo, vye njini njini
Mbujaja ushi yafaya liali anyoku
Kuboru sikamu gana, harangira kanda nyabu Kalive kwanga chevi ntwevi, oteri chevili uomera Ndewe mfanga ambale, kave wea nevule Ebi ama sanyo binu kogate bie mfuna Oluse vitali na muno vitufule vitachanuka Ebi anebio chupe mweche ya bie mkwa sana ala ya kakugula Mwari anko mani na mura wako mmaso gaba
Zebele zebi bateyo Pananga matubi kogute Wekupa buwana tuchazara Awe twanulira ne bannaffe Zebere zebi bateyo Bananga matumbi gogute Wevuba bwana tuchazara Awe twanulira ne bannaffe
Bwegaba masanyalaze gagenda kubalaga enkola Mubalaba kumyusa mimomujiyita mirembe ddala Bajja kutumega batulume n'oluma Okugwira na si bulungi twebuzengako Batutwalanga balabeera tebatwagala Byakufunye mwayagala bibeere byamabuye Bw'atakufuna mu by'ebidaala okugwa n'embaga Lutalo lwennyini Kanana kataano jakkanuka olaba Ebyo bye musaalibwa ffe tulabye ku bantu ssebo Nze si kyetumbula banneriisadde enkuta N'akabiri ne kambula nga bo bayiringula gakolo Obwana bunnema okusomesa mu nvume nga beeze enviiri okukola ngula obukondo bw'ebbeeyi Kipya
chichencha no nyofuka mira kumkatoga na masira nasi Lave ye chirwanire Bye mwajanga mwekulu besa siri na chesalabye Ekati mvako kuko ndi mukoda siri Kize mwale azamara sichaga banothu Nenge njenjatula mweraga bwenjagala Era wemba njatula sagara kugwena duthu Tiri jisereza nembura kungamba thiringi Gite nthimbi Era bwenkomba kurugalonga ngibale nothu Ninda nerumara kala nindio kange kubakipa Ese jenjero mwazi wementa Mwazi mara mwasawo Ebyana bye iringulanga nora bembaga Bazi kunkumura musenye ento gwenyini Kachewe vye mwebi kula twabira badda Vye mwewe weta vye nabye wewe temu Vye mwe kuuta babye kurubutada Amve wanote bankuwe chupo manye wakambwe Lekambete kule sina garwana Nyeze kulia kofa bukunja Te bankuwe chupo manye wakambwe Lekambete kule sina garwana Nyeze kulia kofa bukunja Ewe Lekambete kule sina garwana Teva kuwe chukuma nyi wakambu Ngeze kulia kafa kukunja Ngele kambete kule sina galwana Teva kuwe chukuma nyi wakambu